EMB Records.
Ni bahati tena lala kitandani funike kwenye shuka nishike mahabani nizike mama basi mtoto mkumbate kwenye chombo nizambe maji wine kunyunyuzie au navyo nishika Ongeza hapa Untamu baby Unavyo nishika hapa Rudia hapa Ongeza hapa Untamu baby Unafanya roi inagonga
Inagonga ma
Sijiwezi unaniona
Inagonga ma
Unafanya roi inagonga
Kushuka
Umenikamata unishika Nikakamatika Baby unavokatika Penzi lako limenipasifa Umenikamata unishika Nikakamatika Baby unavokatika Penzi lako limenipasifa
Moyo umegonga pa
My baby, baby, unafanya roho inagonga